kwate
mukama je yanzija wabadde wala nyo olugendo luwanvu okutuka ha wetuse watu nzijukira wendalinga ndi muto ngabye bitaka byali bizibu nyo mama nagezagezako alabenga mberawo kizudde kyama ta mukama yaliwo kumacha ngera webukera webutyo nenzu kuka ganda banti mulabu ede wunya zanya watewo awatali kusasula ngamukama watewo banja wafute emikwana watubuddeko enganda nezisasika endwadde nkambwe mukama abadde wamu naffe famire n'agikuuma embere n'atuliisa yebale mukama afaayo kizudde afaayo ate nga twagala tuwekwate mukama afaayo mani timu kama wetu sinza halina kubya sobola ebirala tabisobola omusawuzi we waka nali manyaga bobulamu era bamutenda okutabande taba bannange yapa
yapa
kale nene unya jaga bobulamu lwaki teyasobola bubwe ekyo nekinjigiriza nnyo timukama wamanyi teryamusobola tumwe kwate
mukama afaayo kizudde afaayo
ate nga twagala tumwe kwate
mukama afaayo kizudde afaayo
Apayo jori kobengo zitoweredwa akuita hey, apayo jendi apayo jori tokwa busubi wewe kwate.